kama umezaliwa Afrika, lazima wachi wako katika.
Who likes to have fun? What do you do?
Food.